Angazi umuswa kwezwa yini ngolwesine olungcwele. Yebo. Angisho namhlanje ukuthi ilolo suku olubizwa kanjalo. Usuku olungaphambi kwa Good Friday. La khona sikhumbula inhlupheko nokufa ka Jesu ngenxaba njengami nawe. Kodwa manje leli gama lalusuku olungcwele lithini ngempela? Ngikubengelele ngithokoze ngamukele engosini fresh. Ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo ka Bene Diamond we Christian Talks. Yebo. Angisho ukuthi leli gama eminyakeni ye 14th century laqala imataniswa nokugeza ka Jesu inyawo zabafundi bakhe ezidlweni sokugcina ngaphambi nje kancane kokuba akhashelwe nguJudas ebhaki yaseGetsemane. Sekube iminyaka ubukhosi bamaBrithani bugubhula lusungu ukuthi luphe abaholi impesheni uhlobo oluthile lwey'nhlamvu zemali olunomqopho othile ngokophawu olumele uJesu egeza inyawo zabafundi bakhe. Umqondo wonke wangalolu suku nokulugubha kumangisi ngokuthi lo omkhulu ngokwesikhundla uyehla akhonze labo abancane ngokwey'khundla labo ngokubabuka abangakufanele. Akucabangisise lokho uJesu indodana kaNkulunkulu egoba ugeza inyawo zabafundi bakhe abawu-12 eyinokayo eyingcolile okubandakanya noJudas owayezomkhaphela. UPetru watoyiza wama ngeqele wathi cha ngeke ulokothe ugeza inyawo zami Nkosi. Kodwa uJesu waphendula wathi uma ngingakugezi awunasabelo nami. Usowakwazizwa ngokungafanele sanhlobo yilokhu uJesu akwenzela khona? Yebo hlobo sami, ingqikithi ingalokho. Ilokho kanye ezokugubha kusasa. KwabaseRoma 5 verse 6. Ngokuba sisebuthakathaka, uKristu wafela bangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Nembali, mina nawe asifanelwe sanhlobo. Kodwa phezu kwesono sethu nokumhlanguka futhi hlehlehle ngenxa yakho kanye lokho uNkulunkulu wenza icebo ngesikhathi sisebuthakathaka ngesikhathi siseyizitha Christu wasifela. Sihlobo sami, akuzona nje indaba ezinhle lezo kodwa ezimnandi kakhulu. Ayibongwe iNkosi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Kuyithole devotion efresh insuku zonke sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Ngenjalo ngena kwi-Facebook page yethu ethi izwi elifresh.